Mwana naweza kuyambiwa acha yeye na yeye ngo mwana ne abana bakoze iki bazadde ne yenga itiza case by case buli mu watu mu assessing okusinzira kuye embera jalimo nisha abawala bamutu bakwasa tubakwasa ganyiza ne bazadde bwabe kwanga abana katuli nayo case na mwana ali mna ali lubuto bazadde tuma ina kumayanti ali lubuto abazadde amba tibafa yo kushima bana abe ku masomero abana tibadde yo wakanga lockdown ze karato ja kusanga mwala ali lubuto ye wakati ayo ti abana abo bwe tubafuna tubakwasa ganya na abantu babwe abantu abene tubabulirira obutabakambu walira tumanyi kinyiza kirumango zadde ne bayino kimanya nti omuwala ono ate aba amwetaaga nnyo mu kiseera kino ng'alina olubuto.